zwap.com.
Zizoshintsha nini izinto Ngiyazibuza Zizoshintsha nini izinto Kwesinye isikhathi angiboni Kodwa ngiyaluzwa baba Uthando lwakho baba Hola amigo Amén Tu sigue conmigo Tu caña bajo Zizoshintsha nini izinto Kwesinye isikhathi angiboni Kodwa ngiyaluzwa baba Uthando lwakho baba Vula amehlo Amen Sengibone ukukhanya kwakho Vula amehlo Amen Sengibone ukukhanya kwakho